baji karulia na imanya ni ukama emubesi irumanye ti za siri chusamu lewe wali kuchawa baby kama boga ni fafa zeni bora for you ati forever forever love love don't care.
My God.
Love.